Kunde boy call me number one. So much money in the bank, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a madman.
Leo nakutoto, nakutoa kwenu je kwangu. Nina hamu ya kutoto, kutoa mahari uwe wangu. Sema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Wauni sadaka lawe,
amina.
Amunye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
E kukugani,
weupe.
Asadaka lawe,
amina.
Na mwenye kupata,
kukosa,
akose. Akuku gani? Leo nataka kukuto,
kusito, kusito auti.
Nina hamu ya kuto,
kusito,
kusito. Kutoka na wewe, iandaye leo na kuto,
kusito, kusito auti.
Nina hamu ya kuto,
kusito, kusito.
Kutoka na wewe.
All the boys they gonna talk about me. Dabafan don't talk for me. The boys want my number. They heard I'm the number one salty honey.
Nina hamu ya kuto,
sato,
toka na wewe, iandaye leo na kuto.